iyo midki aan ku yaal dabadkan biyay gacal ii ahaa
Isaga kurte